DelhouseNamier.com.
Oh yes.
Squeeze touch.
Hands up. What's the name?
Guys, me never handsome.
Happy white to the buffalo.
Nikakuuza baby ati nikukonda, usachione chapa hizi we. Nikakuuza baby ati nikukonda, usachione chapa hizi we. Nikakuuza baby ati I love you, usachione chapa fupi we. Nikakuuza baby ati I love you, usachione chapa fupi we. Niwe, 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 yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we.
Kukufuna baby na kufuna neka, ndipo iwe unavumela weka. Ndipo ine nina sanga neka, nanga wayo nkala uda uda. Ona manje vatiseka vantu, ilavu tichiteritu. Chikonde ni vantu wabili, lavu ili switi wakuno fakachiri. Lavu ni kupasa osasi yako, usambele au wanzako. Unipela ngepu makolo wako.
Niwe, niwe, yeah. Utima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Utima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Utima unasanga we.
Zimanena mubireza bireza, kumandika manena umango seka. Izi ndizeni zeni ndikulonjeza, ndiweka nkazi kumweni nasanga. Ulikuweka kutima, umani walila kutima. Ndiwe uko mandi wako ntima. Kena kariko seka kukari boasi. Ulikosi unga pidasi. Ndiza kutata iwasi. Si ndiza lola kukusiasi. Chaka chiri chose ndiza kala na wasi.
Nika kuuza baby ati nikukonda, usachione chapa hizi we. Nika kuuza baby ati nikukonda, usachione chapa hizi we. Nika kuuza baby ati I love you, usachione chapa fupi we. Nika kuuza baby ati I love you, usachione chapa fupi we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe,
yeah. The papa na masai bari wema menefuna uzibe kumutima kwanga ndiwe ninasanga ababena sinema balanga olo wani siba manipanga nibene sangu manganga za shaka mbela nekuguzi na zendereche de mamba masa zese ndicha bata wacha ndicha wacha niro ndicha suka kubika ndicha bika mumba ndicha twaira nivana vese pepi ndicha geze some here for you, you are there for me. Do it for me, I do it for you, ndaba baby. Nunga tene nyuta makumbo ya rimu, ura white ya rama.
Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we. Niwe, niwe, yeah. Mutima unasanga we.
Without forgetting my hefty man, Clement Shtat. I see you this one. Banda Mishik, Big Spakua, Uncle Tommy, Thomas Kandala,
Johnny Mukopa.
Download music at DelhouseNamier.com.